Nimelei low-key, niliangisha padlock. Saina towa lock na mikono za handcuff. Waliagiza dots, wakapewa my headshot. 1, 2, 3. Niko fresh bila Prince, Uncle Honeyfield and Vivian na Hillary si wako na bills. Ataka sija wajaz, but on the chill. Missy yo Jeffrey, lakini na deliver at will. Ashley Lee, hini rap for real. Calligraph wa kardinali na Abbas Kubi. Yeah, na amka mapema lately. Siwezi bwaga unga juu mkate ni basic. Mana toka heaven, ladha yake ni tasty. Sun blessed, nilikuwa tangu the 80s. Naweza sound corny, nikisema self-raising. Usi mindi, grind yangu wanga amazing. To be or not to be, I have to be. To be's or not to be's, I bask kubaf.
Niko kwa gari ndani ya vitongoji duni. Narende ina ride through. Hata mitaza mbali, supiga sintupu. Na plan kuwa tycoon. Guess ni wodo inapairu kushinda titration.
Guess ni what?
My crew. Nilibai ngware kindukulu. Ndo ni kuena high noon.
Listen, nina miaka kadha kwa game. Na mbaka sasa wanigusi. Wacha tu distinguish nani rapper, nani pussy. Nani shark, yani papa, nani sushi. Juma boy nilinspando mbaka sasa wanani tusi. But come to think of it, ndio rap iko. Kudisagree ni rapper mgani ateka verse misho. As long as unaweza roga, mistaris metosha mboga. Na rhyme scheme go in order, na uko tactical. Then it's kids play easy with the last time kwanza. A swine bogi yangu ni ama ras na wajanja. When it's snitch, unadhani mbona si ukushuku. Kutu seti ndiyo zaku chia marupu rupu. Leave you in a coma, apana lami ya duku duku. Na tukuteke kila kitu baki tupu tupu. Na siezi mwaga unga, na nakula mboga usiku. Na kasi ndenga, pia siezi kosa kisu. Mamblei na wanazua, hawawezi kosa issue. Industry na mapire tutadhani Mogadishu.
Niko kwa gari ndani ya vitongoji duni. Na rende ina ride through. Hata mitaza mbali, supiga sintupu. Na plan kuwa tycoon. Guess ni wodo inapairu kushinda titration.
Guess ni what?
My crew. Nilibai ngware kindukulu. Ndo ni kuena high noon.
Hey, si uongo bang bang na utakenya jiji. Swato twa doko gang gang ndo kusema nini. Nona nkama nyimu na play na mimi. Lakini swali bado nmoja tutapenya lini. So my brother enjoy your days. Jitusha jua vile itaisha. Either in jail or dead. The radio don't play me, so I play my way. Anyway, my father told me no pain, no gain. Jubado tuko underground na sichoki. Sidhani hii ni music. Man, ukini cheki na kipochi. Sisoti, sikosi, as in mlini misjudge. Umlin cheki na kitagzi na kichoki. Yo, so if I die, usisahau kuambia that I live my life. Yo, Scar aka Mr. Riz Mangwai. Mujuanga na umiza mba eh.
Niko kwa gari ndani ya vitongoji duni. Na rende ina ride through. Hata mitaza mbali, supiga sintupu. Na plan kuwa tycoon. Guess ni wodo inapairu kushinda titration.
Guess ni what?
My crew. Nilibai ngware kindukulu. Ndo ni kuena high noon.
Mara betel kadera, mara juzi ni Leonardo Vera. Mara zimenirunda kibera, mara zimenirunda kivela. Kuna vinyo utajifanya utusikii venye tisitu na boss runaika na wendo blaina. Kila biz tuko strap na kijesus piece tukifinisha tuonikani tena. Trap trap bila burden, trap Nike tusuru na Karen. Peleka wazimu madhari atubongi kaulipio story ni usare. Swani sana venye maneno, haiwezi vunja yai. Chungeni mbuzi zenyu kitu ya mtu siruli yangu. First day alikuja alda na boyfriend sana spend time kwa room ya mine. Amini msi amini ndugu zangu. Thanks God kwa baby steps naona nikiomoka. Since baby steps niliona nikiomoka. Moka hawalali wanadhani ati kali alikuwa amenitoka. Mechiza sifa chape bangi madami langi na ban. Nipe Jesus peace Babylon ami ndo ndina bang. Mindo bigger beast fanya dipadri dhambi na gun. Apa commit tisha babi walami zombie na kam.